Sapi, sapi, yo. Niko busy wezi pata kwenye cellula. Tumbo waina haya kila sa inataka kukula. Buda usi sote manze tumia iyo medula. E piga mboka, piga mboka, piga mboka. Mini hustler, ujaijua. Neza uza ice, kakuna mvua. Hustler mbaya na kwambia na jitambua. Apiga mboka, piga mboka, piga mboka. Mada nataka do, mtoe nataka do. Shere nataka do, msupa nataka do. Dona piga mboka, boka, boka. Buda piga mboka, boka, wolan. Mada nataka do, mtoe nataka do. Msupa nataka do, shere nataka do. Dona piga mboka, boka, boka. Buda piga mboka, boka, we. Muwe ndage kumba na chukwa nguo ya twani. Nengia na zota ona washtika tu twani. Buda nipate do, do, ganji. Do, wolan. Nikikosa kazi ya ofisi. Mina uza mboga na washika marikiti. Ama kama gera nishikia poka mukonji. Buda nipate do, 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 do. Yo, single dad na wacheki. Mki haso na wacheki. Big up. Single mom na wacheki. Mki haso na wacheki. Big up. Ghetto youth na wacheki. Mki haso na wacheki. Big up. Family man na kucheki. Uki haso na yo. Mada na takado. Msumpa takado. Shere na takado. Mtoya na takado. Dona piga mboka. Boka, boka. Buda piga mboka. Boka, wolan. Mada na takado. Msupa takado. Mtoya na takado. Shere na takado. Dona piga mboka. Boka, boka. Buda piga mboka. Boka, wolan. Yo. Che. Genge liberty, genge liberty, genge liberty. Wolan, yo, yo, check it. Kwa, kwa, yo, yo. New style, dance style, Safisha white kama janitor. Kama janitor. Safisha white kama janitor. Safisha, 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 yeah. Safisha white kama janitor. Kama janitor. Kwan, kwan. Yo. Yo. Safisha white kama janitor. Yo, yo, yo kama janitor. Safisha white kama janitor. Safisha, Safisha. Run it.
Ah, you look like a puppet.